yabo nizoqala ngechorus manje kodwa chorus then bese senza 5 verse. What's wrong with this? Yo banbeke bumnyameni bethi nizoduka abanye banjikela besithanzulenza ndathatha etamini ndawela phesheya xa ndibeka phezulu inkanyezi yakhanya beke bumnyameni bethi nizoduka abanye banjikela besithanzulenza ndathatha etamini ndawela phesheya xa ndibeka phezulu inkanyezi yakhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya ngoku kuyashuba xa ndivela kuyanuka intwani iyakhubhuka ndiyakhula ndiyakhanya ngathi kuyanceda nokuguqa ngedolo ndiyambonga mna umdali ngokundikhusela khumbula izolo bendishiye ndindedwa ngokuba ndilandela ngathi ndimilida sazobashushu ndilele ethembeni andizuyithetha i-new step mna ndizothula cwaka ndilishaye umshosha phantsi vuko kwenyoka kudala bendiganda bengazinzoqina ngondomelele ndikhumbula bendichwentsa nawam ke imbika wandihlebela uzongo ntwana kumele uqine agathi yobheki letha sisatyhode bheki umajita from day one asoze kwajiki umajita from day one asoze kwabanibeke bumnyameni bethi nizoduka abanye banjikela besitha ndizulenza ndathatha edamini ndawela phesheya xa ndibeka phezulu inkanyezi yakhanya beke bumnyameni bethi nizoduka abanye banjikela besitha ndizulenza ndathatha edamini ndawela phesheya xa ndibeka phezulu inkanyezi yakhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya yo
dala ndifuna lesibani dala ndifuna lenyu cela amadlozi kukhanya kwele ndimdala majita ndimbuza cela njokhanye sendifuna njibuza tamize mani ndiyobetha kayi-one bathe ndingxaki kandijezi ndegoni phile buhlanti kaloku ndigoach thixa uzundisize nalapho ndikhona life is a move ndibone ndikhona ewenza unqumla ngeflow endizomasha bekile umntwana kukhona ezomdata cela majita ndingalinge ngenjaji bus after bus kaloku ndibhosa vela mewina ndiyofeneka lusa bethe kotshintshe ndiyafana nofunza
banibeke bumnyameni bethi nizoduka abanye banjikela besitha ndizulenza ndathatha etamini ndawela phesheya xa ndibeka phezulu inkanyezi yakhanya beke bumnyameni bethi nizoduka abanye banjikela besitha ndizulenza ndathatha etamini ndawela phesheya xa ndibeka phezulu inkanyezi yakhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya bebengazubi inkanyezi izokhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya namhlanje inkanyezi intwani yakhanya yo